bisembedde no bantu banga bataliwo ne tuwayamu pita mukabya kyali wa Yesu yatakaddiwa yenga nkaddiwa ki nze nga nalaba amazima ndi mwana wa Mukama n'entale zange yazimwanira abantu ba Mukama nze ngamba mwabamwesiga sinza Katonda wo kubanga twafune eddembe eddembe ly'okusinza wano mu Uganda lyali luddawa lwaki tewebaza oyo eyakuleetera eddembe abantu beerabize bantu beerabira nnyo gye bayita kasita batuuka obwo beerabize labani gweyambye tajjukira abantu bazibu bantu beerabize mazima beerabira nnyo gye bayita kasita batuuka obwo beerabize ne bw'okola ebirungi ebyenkanawa abasiima batono nnyo abantu beerabize kunyumizeeko ku byafaayo okumanya ng'abantu beerabize twatambuzaako ku bigere mayire kumi eddamba ku luno nalina akagaali ku kyalo abawagombolola tata wange yagulako eggaali ekyalo n'ekikuŋŋaana enkulakulana weetuuse kati n'emmotoka ne bw'ogigula tekyali akitendereza abantu kati bali bize twalabisaako ffe.